mani pinje bia kuluma ebia kuluma omutima gwa kosebwa nali baddewo nefunira wiki kwazo bunatungirira osanga galifuse mata zijukira onzije mubali abalemwa onnunule ondage ku mukwano oguliko ndimumuka kulukute kuba sikyeggama sikyeggama olw'ebirowoozo ebingi ebindiko nyamba ntaza ondage ku mukwano oguliko ye ntaza nyamba onzije mu guyanja gw'amaziga gendimu nyamba ntaza ondage ku mukwano oguliko ndaza nyamba oziche muguyanja kwa maziga gendimu mazima numwa sababu ya mbibo laba kati seso bula saba mikono jo like a baby ngata natambula bela mama amutusa koche yetaga saba ndavirira nsalira mbe katokeko fumbako onfreezing embe tuzito nsolobeza nga kasupu kowuta obama tugo nga kayimba kowuliriza nyamba ntaza ondage kumukwano kuliko ye ndaza nyamba oziche muguyanja gwa maziga gendimu nyamba ndaza ondage kumukwano kuliko ye ndaza nyamba oziche muguyanja gwa maziga gendimu amine kef omukwano gweno je gwandeka down to the sea ebirowoozo ebingi je byanzisa I'm dying soon olw'omu kwano gwonze n'okwenkugamba me gonna fall down olw'ebirooto by'ebingi by'endoota nyamba ntaza ondage ku mukwano kuliko ye ntaza nyamba oziche mu guyanja gw'amaziga gendimu nyamba ntaza ondage ku mukwano kuliko ye ndaza nyamba oziche mu guyanja gw'amaziga gendimu.